tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talata sapo e jena lewru September hitani 2023 nanchino on kabaruji de kigi de hande woni Ali Cisse Mamadi Keita wonto boggi jande to fewde rafinde nagu o leede amen di balay ngadobe politique le lindi ka hulti mette mudum sanne fewde e de inago leede ngonde adnar allandu fewde e rafinde nagu o be nada gouvernement leede amen di jokka ima daraji de wondi wadde de yelangoto mako lindi an heddo hodo fu himbe le ardi be fina tawaji le leedi amendi way wadde la malin kobe ana heba hunto ndirde ngoram bedoral family journal amengal sam gol chuudi kana wondi mater sande le gallure bamako do hodo fu sabbi bini dum hodo fu way wadde le yalla idum watta sakrabe hidi be don sembe kabaruji dimi jogano kikide hande bismillah modom heedaade dum ko yottoto bank ko patoto jonte didi jom tagal hipangol ngadangol fewde lanamo noddirta Tombouctou gede ngado be politique le leader amenika holiti mette mudum fewde e majjum le tongani mabbe goton o minde mum noddirta appel pour la paix la stabilité au Mali do woni noddango yalla jam kan e deyran warta le leader amendi be do himbe le ngado be politique le leader amenika holiti mette mudum sanne fewde hipanguji ngadaadi fewde mangal paden fayto civil em le lindi e benada gouvernement leader amendi ardina donka joda hala hakune mudum e himbe le fuube golle jam wodani le lindi fa be do ne fam hedde mum do sama ko sitasi debi
ndudo talkuru appel pour la paix et la stabilité au Mali sinama wonande dental noga e jiddi balé politinkobe hebi ngomi je woni fedde erdi dental gal hulti mette mudun fewde hipnoji kewdi e chatudi dido watuji di memi hala hipgol do boto Tombouctou gol wada do fama en bamba buram e kaydun do airport Tombouctou de do balé politinkobe be ngadi noddango fewde gala politinke leedi Mali e halnan en rentude faabaade lamkobe transombe yalla be do namba hinade tela godu didi be goyti ke dun dejere de kinni pelle kewde dranide hakki tomonte en e delifu lede de fobe de odo forati mawdo nono deltal gal na darda gouvernement o e kanyi habti be Mali hun cande hore denagu jamare e kineji mudu be do balé politinkobe dardi dun no dewrintinobe kedde adnaru ndu wajjim binde gube cini be talkuru ndu ngarta hinadi kaltidal hakune mabbe gouvernement o e wi dental gal imadraji na anyi wadede yalla faabare larmi Mali le golle mo wondi be holti be dun jo golle mo boyata wadede
leede amendi kal hal mo woni mudul nyaloma hande o kay magar bongal yimbe ngadobe politique be tan sabbi bini dum non holitiri wiide kanko Pierre Claver Bakorba Traoule o jangino tewto jande do dowre leede amendi le wi mako yimbe ngadobe politique le lindi jonka wakati war jonka no han waytile datol gol jokkingol yalla dan ko nafi lindi fa be dara ne famo anni ko hanni Moussa Mali Cissé ko do festan o sita sidibe
je suis assez
mire tidji hannen de bal parti politique wala daror gam fu ko hunti de torraji ko woni lafi dejere matan handen samit andi handen kole wala jaati hakkune pelle politique kabbe leednin min jabini jaati handen wirsoni wala ni lam on kay de balé dokkundira juude yalla an heba hunciide di torraaji woni le leedi meden handen gasa yewi attawan ikkuleji ko heemudo handen parti politique yida wattude hunkum e di kabaruuji nyolmana handen nadan han lamdade hoode mudun yalla de balé parti politique ana wayi wattude kodde woni jaati e di golleji na lamdi ana wada kasin yalla kambe kabbe leednin bede pamundura mede wala lamdade kasin yalla de balé parti politique ana wa hunjira di torrajina minke mi di sikiti jati
ont-ils vraiment des solutions j'en doute
helibe ando on bay tutura kilaji modo fudo dido kabaroji do hello am Facebook na do compte Twitter imadaraji bangal yontere keenaade huntondirgol malin kobe kana wondi jokkitaade bamako do fayeto le region ngaji di inde ande em leedi amendi ana wondi wadde jooda hala hakkune mu em yella ana tewtana dabere tiddalaji di leedi amendi wondi fewde mudun di yella malin kobe hakkilaji mudun em an heba huntondirde inde ande em do woni ka ardibe finatawaji le leedi amendi du wom darne ko jogani bangal odo golle fa bedro den fam fa hande kedo dem wodi sama siko sita sidibi
to banyagara ton no lewuddu leydi ndi amiri en gure e dede holiti hebbinde kawrute yalla jam dewral hakuni jaliñi na hewte le region keddana burima ulugem goto saibe ngalure banyagara
nous avons
mais fi dabriji honan amiri en gelle de fu hebata joodade kalda holundira hakkileji keddundura jandade torraji ko hewti e nyolman handen watti fu med dokkundira juude med kalda jan e dejere honan hebirte hakuni jaliñi din
to sikasu kambe sahibe gonbe sikasu be holti wide na gondi watu fufu ima daraji yalla jam e dawral hakune ibe region o no heba lawul den no be darda kala jalini mali hun chande hore ja fundiral yalla dawral hakika na hewte kadana draman kita joko hore jo yubna golleji kabaru ameri en gure e dede sigaso
tanki yap
watu fusa toni bani adama tinna tan wi'a o yafoma sun arifa homo fu yarreken deejere hebeten hun fu mali hasingine mudo handen yubbe leedne fu ja fundira
c'est pas don tabo
mistan wiide ngaldo kawtal dido bal yontre humaninde dewral fanda mudun yo hun changul hore hotogul jam semingul gondal bibe leedi mali tay fa goto hitnaka tiagal wana bangal si wana bangal jaleni wana bangal dina
samugol cuudi kana wonni matal sanne le ngallure bamakonele wakati cakiti do ko sakiti ko wadde ko dum ngadi asawere 16 lew septembre bitindu won sur chamru muri babugul commune go obo disi bamako do yimbe jeegom dali hem adna yimbe le hobe wobe du barmi ko boya sanne ko do woni timode yontere bitina jonnedu goto mata ma banankoroni hudu fu sabbi bini samugol cuudi di hudu fu way wadede yalla cuudi samugol mudum ana heba hadede fa kedo fa bedo dem fam fa hande do bedo kedo dem sita sidi be modu samasi
o masiba helgo cuudi hala mu heew sanne le genni bamako lewi idrissa koulibaly conseil technique ministère humnir kabaru mahon cuudi e nannal mudu holliti wi samgon di cuudi ana fawide kulliji kewdi
masonna le cause de
sababuji samgol cuudi kay ala heewi fufdun yo golle bi adama do bopuji belide sifa golle e kadu yabare cuudi mahadi di pedade hen dunno rafi haybugol sifa leedi di mahugul wadate do mudu
analyse de sol
yogabe holliti wi helgon di cuudi ana fawido lafi jamde lobbe mahirde le watti goto ministre humni kabaru izin ka jago holliti izin ngaji mu nani jamde ko mahirte tinno mu na jamde lobbe Moussa Alassane Diallo
notre pays a connu ces derniers temps
lidi mendi yidi samgol tuudi kewdi ngondi dun non mahede sambidi dun bulondaji kewdi le yogaji sababu ko hulta yu jande ngataade mahugul gol codari lulumoji dono fer 12 luntirama fer 9 dono lamu lindi hana fe winudo handi do golleji non ko non dun wonande be leedi ndi
lewi kanko Leida ak Adama goto ingénieur Andro Kabaru mahugon o holliti wi golleji mahugon cuudi an han ƴewtede fa handen
ya en dossier
jateji gontun handi teddinede bilamijo mahugul gul payotade fudugol golleji di den madindi latto hakika den non han bi Adama ngarta golludi sifaji hultadi bangal mahugul
kanko ministre Moussa Alhassan Diallo holliti fa handen wi dabriji moddi waran fiye ko nari bangal hadugol mu'ingo jamde bonde ko natto sawadude bonon laaji ceggansu cuudi mahama
rewbe le hewbe le leedi amendi worbe le kabbambe du en be ka ko heewi mudu en fu tawa tiagal lindi joodi be do rewbe le so bami fa worbe mu en ka witti tiagal lindi tewtude kalsi na du tewtude ngurdan lobbambe kuliti wiide be gondi fewde tiddalaji nawdi tiagal mabbe hono fu himbe le bamondirbe waawi wurdude tawi be gonda babbe dara ne fam kedden sita sidibe modu samasiko
naataade debbo neddo ferdo yaade caggal leedi dun yaata caggal muñan dun ko holliti debbo goto mo jabe inde mudo haale le wi makko odo joodi o mo domi gori ko ana fota dubi sapo hamden on faccitina torraji makko
mi tampi mi haabi wala goro wala biddo su goro neddi dun kalisi mo haa hokkere kuriji mi yiyata su wattu ndifu an yottike yu caɗele mawɓe dal ɗum kay dowtan heddani kam
caggal o debbo fatmata kanjo debbo goto mo gori muɗum won caggal leedi o holliti ona faabe to suudu baba goriko gafa hannan holliti o lon wadde beewu sabe lafi gorko
geleami tan kam
chadale mo jogimi hande le dewgal am latino dum sugula mo do yo kabaru biddo sora dum kay tidala fu wala hakuna mi israbe am
bakari sila kayo neddo goto jodo cagan leedi o holliti on andi jaati torraji di gendi ko le mudun lewi makko wakti fu on milo verifitade warda sudu baba
fa bota dum hibina dubi sappo ko ngumi ga en andi dum tampinan genda ka fami kabaru titala jogimi bangal hewtugol dereji yalla ruttade leedi dum tan hadi kam e wodi koroji am
hudum ko dina aslamaku kalidu debbo mo gori mudum jodi cegan leedi docteur tiyani jara kanyo almami miside faculté de sciences techniques fast ona facintina amen ko kabaru
tan al voyage da de façon
ona guldo dawul ana fu yawtude lebi jego sabi so yawti dum na hani borko o ndarda gindiko yam lor mudum suni mo wawi muude fadenden sabi sharia hukumu ndar yarde cerral ngal mo hani jaati tottede ka ɗum yata fe caggal sariaji yoɓaji
le wi kamɓe andre ɓe neɗɗako rewɓe koye heewi hannen ana le ɗi torraji gooti ko heewi meɓɓe jaati ana hula hollide metti muɗum pati jamare andina ɗum ɗum ko hollitti kanko Moussa Coulibaly goto andre ɗo neɗɗako o holliti wi hoore ɓe aslama ana hani fiɗe dabireji famintina jamara do kuteji ɗi kulleji
saabi tawal ngal yo wajiɓe rewɓe rewɓe mollude ɗiɗo tiyalaji ɗiɓe gondi muɗum ñande fof yo hononni jom galle mabɓe beɗɗigueɓe ko ɓuuri hewde ɗum o sawbinan tiyalaji hakkude kamɓe e esraɓe mabɓe takama jaate ley guura yogaje ɗum ɗon ƴaɓɓiti sanne aɗa hani yimɓe dina gatan hakkille on ɗon ko
lewi dinankoɓe soni debbo e gorko kowri e dane wodere gorko ana wawi firre yaccagal leeɗe waɗa ko muuyi
sakiraɓe heeɗiɓe andoɗon kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗi hannde ga honono andirɗon ono mbawi heeɗade ɗiɗo kabaruji fuu ɗo beme ande to gaɗan www.studio.org na du o noddi mere mele wiyamo 37321 fadde jeehe fenduko ɗo e seeɗa yewtere amen nde ana wodi wassalama
jonte kese martama kumpa le leydi meɗen ndi ɗum ne ministére daraɗeɗo habaru cellal le leydi meɗen ndi wi ana darda ɓiɓɓe leydi mumen fuu ndento e oɗo ñaw
jonte mawde ne hana yeɓede iɗum anditire e wulare calɗi na walla hoore na walla codduli oɗo mbawi dum tutude ƴiƴam oɗo mbawi matude wulare mawde kañum e puƴe e calɗi moɗon
oɗo ñaw ana wawi waltirede e gature ɓowɗi oɗo mbawi du rentade oɗo ñaw no newiri
de nokkuje fuu ɗo mototon ndiyam
lele eley arkillaji
mbuwe cuuɗi mo kañum e seraji mum
ndentere du e arkillaji ɓorne kaddule du kuuɓoɗe e calɗi moɗon fuf
itte ko tuundi fuu a wi'an ndiyam tunɗan huuɗo juppon ñama moɗon kañum e yono mum
oɗo mbawi wujade neɓe meji e calɗi moɗon e calɗi sukaɓe moɗon ndenoji on
fati jeggi ton wi arkille yo dabari arande fa rena sukaɓe mo
ɗum ɗo yo kabaru ƴiwranɗo no sijo tamani e fabodir ɓe muɗum
ministére kumaniɗo cellal kañum e hinna yurmede
ila lawol iwolngol duwanza so yaha tombok tu tacca julaɓe gomɓe tumɓe ka holiti wiide ɗum yettiniɓe kutteji kewɗe taƴugol lawol ngol hoore du latike sababu ɓeydude coggu kulleji kewɗi ɗe nokku o magasine amen toute les femmes ñalawma hannde oɗo majjum woni anni komi e sitasi demin pewno en dow hem kireja ñamoye guiteyi yo jeeyo hakkunde motti kan e région ngaji gonɗi ɗe saaha leydi amen ndi le wi oɗo julajo o wawa feyi iwre ɗo wonɗo fewde nokku goɗɗo saabi rafi heɓugol mublaji jawruɗi ɗati ɗi le wimako ila bato o hippa nawtorade lanaji ɗi le jami garmi mabɓe wona ko nangi hoore mabɓe feyi
uddegol laaɓi ɗi waddi bonala mawɗo nde kabaru cogguji amen wala fuu nomi dawiri kassine bato kan e lanaji ɗimi dawiritano guiddi ɗi batoji pella to yimɓe bonɓe ɓen keɗala mawɗo naati e dawru amen ndu sukaɓe amen ko heewi ana gueni tumbuto hannen hano yaade jangi école ga wala fuu noɓe wirfitiri saabi mobile wala ɗum torde amen sanne hannen nde cogguji amen
wala fuu ko keɓanmi ele jaago an o nam holitiri wiide kanko madame cegomu arbert on jeeyo buuru tombok tutu le wima ko cakuru farani jeeyetenoɗo uynayi ɗiɗi sefa le ñalawma hannde o yettike uynayi ɗiɗi temen nayyi sefa o jokkintine haala du wiide ɗum yo saabi ko ngallure nde fayi hunde natta e muɗum le ñalawma hannde o kono
zankoni farimkoni
ñolman hannen coggu farde ngabbi sanne leɗɗe ko defirtaɗo aran mbeɗa codana mbuɗi nooga noogay gañolma hannen ɗum cotte fa deeɓe sappo farde meɗe du o yalla jeey e deejere ana heeɓe liggeyni amen tummutuɗo ko nafata homo fou
gawoto min jiidayam e kanko touré zeynabe mayga jeeyo kañum ndu hakkunde bamako e gawo oɗo debbo holliti wiide ronki feyi iwre bamako ana heɓa yontere joom saabi ko lawol ngol taccako o holliti wiide ɗum latiki sababu bonnandemo kulleji kewɗi
je suis arrivé
keeñe kikiɗe wartumi yontere wawtemi waɗɗide ɗatol mum mi cotto paɗe kan e basaŋaji e guuɗe nannal muɗum mi wonno commande ko heewi ngam mi warmi tawi gurson waɗtemo ƴaɓɓiguen ɗum naatiki gal torra mawɗo saabɓe salkin sodde kaduleɗi waddi
grande perte pour nous
ɗiɗo haalaji ka laamiɗo fedde kafo gawto gonɗini ɗum madame mayga lala mayga holiti wiide saabi taccugol laawol ngol rewɓele gaɗoɓe jaagule nokku o kañum en ka motti feyi ya warta hakkunde muɗum e gawo fa yetto e le région ngaji kiddiɗi fa adaya kulleji ɗi yimɓeleɓe hasindini e muɗum wardele nokku o
saabi uddugon laabi ɗin watti goɗɗo noon minen rewɓe wala fuu mi dawiri noon saabi meɗe hulano sanne lafi deƴerne aranno bon mede wa yahdon leddi Niger me pammi ton kulleji kewdi me warma ciotta hon be ledde nanan mudun men rewben handen mede do yalla je e dejran hebe
rewbe ngombe bankas ka holiti wida ana wundi e daane yimbe ngombe odo ala hal sahalidi amendi madam aramata umu tesuge debbo inde ande gotol ni ko ana narda kan ko be leddi amendi fi dabereji de waye fu yalla na buita tampere yimbe ngombe ni ko
men mati hanne jati o torra wondo le gendi tummutu sabi nyamiri natta hone fi Allah hebata kan kasin bato ko nadda nyamiri aran nyol man handen be wawa dawde kasin mede tewtra lam o tinno faabo jamaare le gendi tummutu
toy yopitugo lawongol ka yimbe le hewbe ka holiti sukulaji mudum en mobilaji gado di transport di holiti wiide milioji kewdi sefa woni ko tacugo lawongol bonnani dum en le ondo watu goto do fu cioggo essence tombok tufa to gawo ana wondi beedaade kilo sikoro do yettige faale nyalo mo hande o temedidi sefa